dangana kuhusa ya mkini iso masalam Wadangana kuhusa ya mkini iso masalam Wasalatina kuhu wa iso masalam Wadimzo mkati dunia ijafo Didn't get enough, but I'm your guy, I'm your guy.